Antena suka uka jemuka di auma ukoso amina ni jemuka kenki di auma bi
ne jemuka ni wade na marikika siko ani dongo ade kenedo farafina foli ani mumi nyoko soro keneka adinge ana ban make modibo damini ne jemuka mi au bela de ka jija jemuka ni akana fuako sabula ni mitalike on dambe deka.
Yo, farafina foli la melikela wa anga foli anitamni abawi amana soro yoro fenfera. Farafina foli de muka asigira. Ni wakati nina au kulube au denke na balma ke ani au terike. Modibo Dambele kabi Washington DC. Balma wa anga foli anitamni abawi. Farafina foli mwomu ntado ale wad la melika seku ni donko je muka en. Mumbeke araba ou araba. Negenye kele nka tagabla negenye fla wakati la. Segibike je muka nka sibiri kari wakati kele fenela. Ambe soro directi la Facebook kan VOA Bambara. Ni mwgo mwo soro yibise kana FM kan Bamako. Oye 102 FM. Gao oye 106.1 FM. Tombouctou oye 90.3 FM. Ota bane mbalma o ambe soro fene. Anga siti kan o 3WVOABambara.com. Balma o jemuka sigira ni wakati ni na au klube ani au nyebe. Au terike ani au kachidi mwribu dambile kari Washington DC. Bi anga kene adenfaya obe jombolo obe bajara de bulu bajara e jomi ale de be wele chokoroba mbe kebuni ale be konobu marala nuba foma ko anga yambla ale de anga invite bi ani aka manager ni oye boatu nkarayi kuna na fenana amina aka yele ko baro chama lame ani ka klaba jongli duma chama ndi au mamuye docteur Keb ani Basbi ani Madol. Ulasa ambalma u, yani anga temeni jemuka ya folo, ambe kene sigini Dr. Kev alika polisi ya wafumu mako, sanu negeni lega, let's go, song from M-A-L-I, Mali, waniva lega.
Damele Ameriki.
Oh.
Murugo de ko kwale nyakanu.
Oh.
Nyina ke blaga da maga.
Oh.
Ko yela hagla gmembe la maganda ko ine la de. Ngache. Jamala, what was Jamala?
Globila.
It can open and Galupa Wala. What Wala? What was the Kasawa Kanale Kalangana? Uga Maganda. Iwa. I'm money a fat mana. Manabasa Maga. Okay. We'll get Chenanaya for you. Nintara. A top of the top of it. This is like a blender. What is my land affair for you? I like a rich. O Tamil of it. Made a fra. Obin Dimi. No, Dimi will laugh. Halting and Yagasro. Never the American Magani Magandai.
Ndege. Ah, and we're Maganda way by Jana.
Me are for you. Seven are for you. Not for a woman like a big town.
By the Gimelagan, Papa.
Mega big pa.
Eh, by the Nita Tisasa.
It's a seven is up. Nepo,
I'm going to go to the house.
Siko
bi France ko siko ko bajara be France la ko djugu ki ga taw
ay ni waga siko ni waga
ki ga France ro de photo ga
a premier fois dernière fois
ko
musa de na dia be nyaka de ko yira bala a premier fois dernière fois a fois da kan na ba ka ken
ah
a fois ni ga ken na ba ka ken a premier fois a dernière fois a fois da ken na ba ka ken la fi ko musa de na dia be ko nyaka de ko yira bala
Bajra.
Farafina foli lamɛnnikɛlaw an ka foli ani tanuni a b'aw ye an mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fila farafina foli ni y'a mɛn an bɛ kuma aw de ye o de la an ka foli bɛ an ka tɔn ɲɛmɔgɔba ye Musa Alfa Tarawele kabi Senu ni ale ye an ka fans club bɛ Mali la an ka foli b'a ye Abdul Salam Maiga kabi Nashville an ka foli b'ale fɛnɛ ye Ibrahim Keita ale sigilen bɛ nin wagatinin na yan Washington DC an b'ale fɛnɛ fo an ka foli bɛ jɔn fɛnɛ ye nin wagati la an ka foli bɛ Nene Bacili ale sigilen bɛ Sikaso an b'a fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ani an yɛrɛ ka invité spécial ni o ye Bajara donnen bɛ ko an ka yanbila ni a ka manager ni o ye Bua Tunkara olu de y'an ka bi invité an ka foli b'u ye kosɛbɛ kosɛbɛ balimaw farafina foli dayɔrɔ ye foli duman ye an m'an tɛgɛ di nin wagati na Babsi Ture ale ka foli san bɛ fɔ mɔ ko furu let's go song from MALI Mali let's go le gars
Nyolo jana uma chama fora